wanna hear it.
All about big music.
I wanna hear it. When I say my name, Lewa. I'm a name, Lewa.
Come on,
Ngeza.
Come on, come on, come on.
Come on, Ngeza.
Come on, come on, hey, come on.
Ngeza.
All right, come on.
No, my son.
No, my son.
Okay, Anza. Wazeya, wazeya. Mbona nilipotea mimi kwa state house na wadongea kazi mpya wapinduru haisitosheka ndani ya government mamemba wa parliament ni vichwa sunguru lakini wazee si wanisema tutakufa na shida eti ngoma zetu ni za ujenga basi watu banjuke DJ atikishe saki sishuke kama una pete basi shika hiyo mke. Historia ugaidi, wananchi wanafariki.